yesithandathu ngokumpulaphula isikhangela kumanqaku achaphazela ezemfundo. Uphando lweyunivesithi yaseRhawutini ibambisene nebhunga lophando nobunzululwazi kwimiba yentlalo, iHuman Sciences Research Council kutsho ludiza ukuba umyinge wamashumi amahlanu anesithathu ekhulwini wabantu unoluvo lokuba izikolo mazingavulwa de kubonakala isiqabu kwingxaki lizwe elijongene nayo yobhubhane iCOVID-19. Nakubeni kunjalo izikolo ezizimeleyo zona seziqalile ukuvula kule veki nanjengokwamanani olosuleleko ethe gqolo konyuka. Kodwa masive kwingxelo kaPhil Magubane nesilungiselelo sasazo nguzandiswa Mkhancu.
You need to wear your mask, your jacket, and you should also wash your hands. To turn on the tap, then wash your hands. You should sanitize in your hands all the time. Wash and wash them. And wash.
Ngethuba abazali besisa abantwana babo esikolweni ebutsheni bale veki bebeqwalasela ngokuthotyelwa kwemiqathango ebekiweyo ukuthintela ukunwenwa kwentsholongwane iCOVID-19 ezikolweni. Umandla Mthembu nongusihlalo wezikolo ezizimeleyo eMzantsi Afrika uvakalise ukuba zonke izikolo ezivule ngomvulo wale veki ziyithobele imiqathango ebekiweyo.
Learners at the moment will actually be coming back to school, and many schools have chosen that they will stagger the coming in of learners, the phasing in, for them to be able to adhere to the protocols of keeping the distance, masking and sanitization. So not all learners will come at once in a number of schools, they will be taking them in.
Ingqonyela yesikolo esifundisa sisebenzisa ubuchakachaka be-internet iBrainline eRhawutini uColleen Clonye ithi noxa abanye abazali bekhethe ukubathumela ezikolweni nje abantwana babo, izikolo ezizimeleyo sisaqhuba nokufundisa ngobuchakachaka.
Because of the fact that we've been online for a number of years and because of the fact that we've updated on our technology and our platforms, we are able to now continue seamlessly like we did in 2020. However, one should take cognizance of the fact that we are aware of learners enrolling with us who may be from other schools and there might have been curriculum gaps. Is we need to see to that those curriculum gaps are sufficiently filled.
Nanjengoko amanani ye-COVID-19 ethe gqolo ukonyuka, uMandla Mthembu uthi abakacacelwa ngechaphaza lentsholongwane ebenalo kootitshala nakubafundi kwicandelo labo.
Plus minus 10-15% of our schools open today, the 13th of January. And there are many other independent schools which are going to be opening next week on the 18th, and others will open on the 27th as per government calendar. The reason for that is that many schools felt they needed to have more time to be able to sanitize and prepare their premises for the uptake of learners this year. In as far as the impact of COVID-19 on independent schools is concerned, we as NAISA right now are not sure of those numbers, but we are in the process of putting out a survey that will clearly tell us how many teachers have passed away as a result of COVID within our sector, and also how many learners have been impacted and affected by COVID-19.
Kusenjalo, uphando lweyunivesithi yaseRhawutini lufumanise ukuba abazali abaphuma kwimimandla engathathi ntweni bangangababuyiseli abantwana babo de kudlule lo msinga wesibini. Unjengalwazi uKaren Hansman uyacacisa.
That the majority of adults, that's 53%, believe that schools should not reopen while the current high levels of COVID-19 infections continue. 19% believe that there should be a limited reopening of schools for grade 7 and grade 12, and a further 19% believe that schools should reopen. So what the findings demonstrate is that the majority of adults believe that schools should remain closed while high levels of COVID-19 infections continue. What the findings also demonstrate is that there are clear class lines in attitudes towards whether schools should remain open or shut, with people from lower income groups and people living in informal settlements and in backyards in particular, much more strongly opposed to the reopening of schools than wealthier people living in suburbs.
Nakubeni ezinye izikolo zivulile kule veki, isininzi sezikolo ezizimeleyo zivula ngomhla we-18 kule nyanga. Zona izikolo zikarhulumente kulindeleke zivule ngomhla wa-20.